kuulike ekigambo kyo. Ku mutima kuno kulika amazima go. Mu maaso kano mulimu amaziga go. Omutima gwa kyuma, gwa kyuma, gwa kyuma. Ne bwe ngumenya tondeka. You say you love me. Njagala okimanye munnange nsima. Byonna byosamu mukwano nsima. Njagala okimanye munnange nsima. Byonna byosamu omulungi nsima. Kutima Mungu lwakuba yagukweka nandibadde nkikulaga. Njogera mazima era manyi Mukama Katonda we mjulisi. Obugumikiriza obukakamu neresobeza witonda. Omuntu mwetowasa tajulilila. Asima Katonda tawalilila. Sirina muwendo ngusasula byonna. Njagala okimanye munnange nsima. Byonna byosamu mukwano nsima. Njagala okimanye munnange nsima. Byonna byosamu omulungi nsima. Kulimi kuno kulike ekigambo kyo. Ku mutima kuno kulika amazima go. Mu maaso kano mulimu amaziga go. Omutima gwa kyuma, gwa kyuma, gwa kyuma. Ne bwe ngumenya tondeka. You say you love me. Njagala okimanye munnange nsima. Byonna byosamu mukwano nsima. Njagala okimanye munnange nsima. Byonna byosamu omulungi nsima.
It's wise by the way.